kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi, ukinekeza mawazo neza ukala sembe. Hivyo unajua wanga hapyo komilembe, ukipendwa usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes about paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your eyes away,
find your eyes away.
Go.